kutya ngeyo kuyimba kwa fedi kutari mu bya interview na kweri mundo abayimbi bena kusino lyava mu kyalo ngalina gwazo kulwanyisa omulala nasala wa walampe mulumba mbwa mudde mwatera amanyike soluyimba loyiya ngumaze okukawa kisimuna lwokuwoma tenajja n'ekigendererwa ekyokusomesa obugagga bulijjadda abamuno bajja lwa nnusu nga n'emitafu wegibeetimbya obwenyi obusungu bw'omuntu gava okumutegeera otanula okumutikka entamu ye bakulabudde omutego nti gutuga ekigwalina obulago nogya zenajja neegomba enjiya y'abalinsi mabirizi ne kaffero era nabeerangaawo ng'amabuuzabuuza bwe baali tebanazaawa naali bakongoseko nange bwe ntyo ne ngwasinga nali mbalwanyisa zikiriza okutunda kw'omuyimbi oba siraana migereko gya katonda wandiyimbye ekyowulira nti omuwagizi wokimutunula n'akatuyo olw'okuba oyagala erinnya n'obuswa ndyomaliridde n'okuwemula neegolonde bwantu ogolaba leero si bwammuli kuba obu bwennyingo wabakoowu mutya abantu bakambwe ennyo nnyo ensangi zino beekengeragana nga bakesi nze mbulwa n'otulonga mbuuza omwoyo gwange yabaliisa n'omutama obufumbo lyali ssanyu nakwesigaŋŋana obwalo n'obufumbo ntalo laba bw'okwatetteretebwa ly'ennusu n'olyanjulamu omuntu atakwagala ng'ewaalindirawo gwalimatira mumanye endala nga yeggamya enkuba bw'osabye okuwola kwenjeeza mpaka n'obwoya lwe bukwamuka obutumbugulu bantu tebakyasaasira alumwa tebakyayambali mutabu tebakyadduukirira nduulu yadde afiiriddwa okgenda bamusuze bwe nababuuzizza ekyabatuukako baki banzizemu nti bakkoowu ngu baasuza nnyo nnyo abantu kyokka bo bwe baafiirwa ne batabasuza ngu baasima nnyo nnyo entaana bo baafiirwa tebaalaba ku muntu yajja kusima n'okuziika ne bakukyawa temubanenya mbuno bakkoowu bwe baawola nnyo nnyo empiiya bwe bayafuwala teriyo yabakombya kido kya nnusu bamalaaya baaliko omufumbo kati bali mukawamu bakoowu mbu baasooka ne baba bampisa nga beesibwa ne batasiimwa yadde yadde ng'omukazi abeera wakabba kusajjala ati olumugambako n'atinkula baalaba bakubwanga nti kobotufaaki nabo ne balalanga kati abafumbo bendanga mulogi be bayise nti mujje mulabe katonda mbu beekuuma ne bakoowa kati beesibira mumaloogi lwa bukoowu baafuuka bamalaaya lwa bukoowu abandi beeyombekedde lwa bukoowu ate gwe sseruganda n'olangirira ddi nti nookooye paliyamenti obutakiika nabo bampadde ensonga mbu bayisa amateeka ne gatakola ne gajyonongebwa obukundi olw'okuyisa amaaso mu bantu aba balonda ne kibaviirako okukoowa beekalakasiza ne bakoowa era beemeketera mbuga ti nfimbi n'abalonzi nabasanze nabo ne bandiiramu mbuno bakoowu okkeera nga ne balonda abo be baagala nkya ne balangiriramu ate be bataawa yogera amazima ng'owejjangabika mbu bafuuliddwa nnyo abawumba tuutu omusaala gw'abasomesa okuba akawujjo nabo tebakyagwirana ekyo kyekiviiriddeko nno n'amasomero koppa n'okubba ebigezo tebakyasomesa bakoowu ani aloga uganda obutaweera omusawo akuyitakaawo ng'otawa omusawo akuyitakaawo ng'otawa ng'ebirowoozo birikamba mu bangi enju yasaba bongera omusaala beerema kati ajja lwakutuusa mukolo obuufa n'ofa yajjanjaba n'atasimwa yeediima n'abikoowa asuddeyo ogwa nnaggamba lwa bukoowu Mama fina kwayo gera ne misamwa Kira nosa miriro lukaru nawe Mama shehi na basosoloti Na bapotosa wa mkanya sala nyingi
Kabriko mera ise nje maranga Awato kugerera wa mchita kuwa Tabanga ne matunda ya tuko wata Ulabundo mkula charade ya fesuliwa
Abantu beore nusokuwa mabanka Biba singa wele bitwalibwa Beola kuruanyi sabu afoku uzi kangane kebali na kakumbi emo Kalimuna kweta gambwa na yete vachaiza kweola bakumu Na vase chulite bakumu katibaba tebe bakuma Madereva na basubuzi babula kunduka mkwanga Avenja gabo utaimbwa na babi mulangiri na dinti na mkoye Kama olinda chijoli kuchine chiri musio kulio utanga Olimuntwa gamba nti akoye nsubira kalinganga kalango Ntuluali echa wasule wakuko wachango kole chisinga u Sama nebwebele mboji chijanye nyo chijivira kukula luka Nsababe chikwata konti mwetereze nyoge denga molansi Na abadeta yogera Olimwe kanga pamba nyeripo Olo musumba we chitagata Mugandula kala kala na fumu Eye mbera siji wagira Kasto kugema kusingo kuonya Oli watembe no vizalawa Nzenjo gedaba ntwe bivaluma Mubere ye mirembe wakulu Akunde kundo mterega aibene yo Bantu bakou Wali wabanduga kujetuaria Ave obutwa bakou Nave tuga bakou Okumanya bakou Nange mbikomeza okoye